Afa awa uni mōri anga o le sa avea ma taitai o le Ekalesia Katoliko Roma i au se talia nei, le fionga ia katinale Cardinal George Pell, ina ua faa iloa mai ele ofisa o mōri anga faa solitu la fono, po ole Director of Public Prosecutions i Vitoria, le yeyo nisi tu ua inga fau e faa sanga i le katinale, i solitu la fono feus ua inga maisi finga mātanga i le whanau. E yei masetusi ua whaasalala wina o loo laulau wina ai tu ua inga e whaasanga ile kātinale George Pell ile whaase fulu tausanga ua mawae. O le fionga ile kātinale, o loo ngalue nei ile laumua o le Ekalesia Katoliko Roma ile Vatikana, mana na ia wha awau o na te ena tu ua inga o lo na whaia o ni whainga solitu lafono i tamaiti.
I stand by everything I've said the Royal Commission and in other places. We have to respect you process. Wait until it's concluded, and obviously I'll continue to cooperate fully.
Le kātinale George Pell. Ilona tofi o le taitai o le Ekalesia Katoliko Roma i au se talia nei. Wa te le tausanga ofisilingia Cardinal George Pell i suesue ngā leo leo, komisi suesue, ma komisi whaapaale mene. Isa wanga na faya e patele maisi sui ole Ekalesia Katoliko Roma i tamaiti. Peitai ole taimi mua mua le nei, ua sila sila aile ofisa o leo leo, ile faa uluina o ni mōlianga e faa sino tonu ile kātinale George Pell a ele oisi patele po onisi tangata whainga luenga ole Ekalesia. E yese tusi na faa salalawina ile amatanga ole vaya sonei, na tusi ele tamaitai o Louise Milligan ma e faa ingoina o le Cardinal, The Rise and Fall of George Pell. Ma olo o au ili ili ai nisi o tu ua inga o whainga soli tu la fono a le Cardinale, ili taimi o ngalue whaapatele i au se talia nei.
There are people who are saying, well, if there was any substance to this, why wouldn't the Cardinal have been charged by now? All I can say is, it's not that simple.
Le author po o le tusitala o le Cardinal The Rise and Fall of George Pell, le tamaitai o Louise Milligan. O le tausanga na te anei, na whaasalalawina i le ABC ni tu ua inga ni alii, i whainga soli tu la fono George Pell ia te ila ua, i le teimi o la iti. O le alii o Lyndon Monument, ma Damien Dignan, ua ta i whaase fulu mo na tupu nei tausanga lo la mātutua. Mana na la whaalia i le ABC, le tangofia o lai tūtino sā e Father Pell e pe ona iloa ai i tausangana. I se vaita ele po o se swimming pool i Melbourne.
His hand touching your genitals and stuff on the outside of your bathers or your shorts.
Grab you. Around the testes, around the anus.
Le mōri mau a Lyndon Monument ma Damien Dignan i se polokalame le ABC le tausangana te enei. O loo te enai Cardinal George Pell, ia tu ua inga i peo na whaasanga ia te ia. Ma o se tasio ana mōri mau i le tausanga talu wai i le komisi sua sue, le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Na whaia awala i se video link po le AVL mai le taulanga o Roma i le Vatikana. Ona na ia ta ua na afia i se ngase ngase ma le mawhaiai. Ona malanga mai i au se talia nei e tula i lumo le komisi. Na saanoa Dr. Vivian Waller, o le company loia le Waller Legal, e iei maisi tangata ua whaatau watu ala tau tangi i ate ia, e whaasanga ia kātina le Pell, ma olo o awai nei, ia ilato nei, oni mōli mau, i le su esu e ngā leo leo.
We have been approached by a small number of clients who do make allegations against Cardinal Pell, and we have referred those people and they have participated in the criminal investigation.
Dr. Vivian Waller, o le company lawyer, le Waller Legal. Na saunoa fo'i Dr. Waller, o le whaingata i le mata upule nei. Ona e le eise whiangainga po o se extradition treaty. A le malo tele au se talia nei ma le Vatikana. E whaamalo si ai, kātinale George Pell, e toe fo'i mai, e tula I se whaamasinonga, matali ini ona mōlianga.
Certain complexities might arise. For example, Australia does not have an extradition treaty with the Vatican, and there might also be issues relating to diplomatic immunity.
Dr. Vivian Waller, on the company lawyer, Lewalla Legal.